nyimbozatu.com.
Msepela Jia Classics
Sharp Shooter Made It
by Nak Mona.
Siwe zipe sambani labe stole liya kwa satana. Leli veli labe liya mahala. Siwe zipe sambani labe stole liya kwa satana. Leli veli labe liya mahala. Siwe zipe sambani labe stole liya kwa satana. Leli veli labe liya mahala. Siwe zipe sambani labe stole liya kwa satana. Leli veli labe liya mahala. Ewe sula nenda sula. But not a wana waka shule. But not a wana waka shule. Usula henda shula. But not a wana waka shule. But not a wana waka shule. G.O.T. pesa. But better you pressing my hustle. Better you pressing my hustle. G.O.T. pesa. But better you pressing my hustle. Better you pressing my hustle. G.O.T.
Telela ofo. Na posa pwepepo. Calling your name, Jaja, bless me. Let the sunlight shine upon me. Take you on my way. Kidogo, kidogo, ndina pamsebo. You need to call it what's a masela. Destination of the days never mentioned. Tati wishi beko chinga turika. And I know msekenga Simon. Before the day saves. Nishitaka niko wakwati ya moti. 24-7 on my knees. Ina more energy. Devil no mupela na chance. When you look at me. Ali sangana lilembwa sweet for sweet. That's how beat ya him. He can't test me. Patience he leads my way. Pesa mbanga shaka pole kuyevenika kwa tiamo. Solo mwaninga lombele ya mano. Ine ino generation na bu acts for time.
Ewe sula henda sula. But not a wana waka sule. But not a wana waka sule. Usula henda sula. But not a wana waka sule. But not a wana waka sule. G.O.T. pesa mba. Better you pressing my hustle. Better you pressing my hustle. G.O.T. pesa mba. Better you pressing my hustle. Better you pressing my hustle. G.O.T.
Good tick. Tipa ama thoughts, na vibe really light. Heavy weight mubongo, busy just in the pepanga na mayo kuso wetyo. Pakok tola mwetyoni, liakti ninga sewe ishili musheo. Using what I have to get what I want. Haso na loyo timo, na wiu ya kwa almighty. Example given in is a keyo. G.O.D. I watch your share. Thanks for the gift of life. Kala sanika 365. I'm a palomu lecture. Nefima become a wisdom and a knowledge. Ganap sasha ni juice na soup. Noleka no bombesha. Munina iposepo na matus wali pilila. Ama no muchimpompo. Pick na shaveo kumaboko. G.O.D. bless my asso.
G.O.T. pesa mbani labe stole liya kwa satana. Leli veli labe liya mahala. G.O.T. pesa mbani labe stole liya kwa satana. Leli veli labe liya mahala. G.O.T. pesa mbani labe stole liya kwa satana. Leli veli labe liya mahala. G.O.T. pesa mbani labe stole liya kwa satana. Leli veli labe liya mahala. Ewe sula nenda sula. But not a wana waka shule. But not a wana waka shule. Usula henda shula. But not a wana waka shule. But not a wana waka shule. G.O.T. pesa mba. Better you pressing my hustle. Better you pressing my hustle. G.O.T. pesa mba. Better you pressing my hustle. Better you pressing my hustle. G.O.T.
Omsepela Jayal A.K.A. Nature Classic Mr. Sharpshooter on the 1-2s. Alice Bridget Pamba Banano Dinami Mona Abanda Zaile Twaba Bones. Good vibes all the way. Hold at this place. Mr. Sharpshooter made it.